Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale. Ai!
Amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
amagulu,
amagulu, amagulu, amagulu, amagulu, amagulu, amagulu,
watoto wa vipi, wanacheza kote mpaka kwenye matope wanavua wiki. Kama wamegombana na ebito, fanya kama unadukua.
Twende sasa,
unanengua.
Twende sasa,
unapika na pakua.
Twende sasa,
chukua.
Twende sasa,
sema bobo bobo,
tunakesha popo.
Leta chupa kwa chupa na moshi tulewe,
tunakesha popo.
Nasema bobo bobo,
tunakesha popo.
Shika pesa tusepe silali mwenyewe,
tunakesha popo.
Anasasambua
Kalewa,
anakipinua
Kalewa,
anajichetua
Kalewa,
ayayayaya
Kalewa,
amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
abasi.
Asa baby show, show nyesha lichokupa mama. Baby go, go, mesha usijali lawama. Kana sipi tititi, ti, kwendofo chichi chichi, ji. Katoto kuchi kuchi, ji, kwenye kuchi kichiki, ji. Tenye nyomi kichichi, manyoni tigigi. Tuende paka monu kipiti, pinza meshi monu kimbiji. Katoto kana papara,
para.
Kupigwa nyembe kipara,
para.
Mbuta kama sigara,
rarara.
Nasema popo popo,
tunakesha popo.
Tembeza chau kuchana monde tulewe,
tunakesha popo.
Panangu popo popo,
tunakesha popo.
Kama kigo mafuta silale mwenyewe,
tunakesha popo.
Ayayay,
kimempana,
oh kidaluso,
kimempana.
Kaisha leo,
kimempana.
Somba kama fuso,
kimempana.
Umu, amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
abasi.
Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale. Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale.
Sacheza shakilas,
kilaso.
Kileso, kileso,
kileso.
Sazungusha kileso,
kileso.
Kileso, kileso,
kileso.
Aga, kauna kibana kwa kwa pa,
kileso.
Kilete kwa gapa,
kileso.
Mama unarusha na tapa,
kileso.
Swadakta,
kileso.